Kodi pempero lanu la mamawa kapena madzulo limakhala lotani? Kodi mudziwa kuti alipo wina ada pemperanso kulilemba pempero lake la mamawa komanso madzulo. Izi ndizomwe timvelero mu program yathu yati Santule Bible ku Masalimo chapter 3 ndi 4. Pomwe ndi Masalimo ndithu kapena pempero ndithu a mamawa komanso madzulo. Kodi nkhani ndiyotani? Tenti mnitane mbale Osman Chiramanda kutati unikile pomwe kutisogolera kusanthula buku lopatulika mu buku limeneli tili kumasalimo lero chapter 3 ndi 4.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye Mulungu walilenga. Tsono tiyeni atitsogolere mwa mawu ake apa Machitidwe 17 verse 30. Amene akunena kuti nthawi yakusadziwa tsono Mulungu analekelera. Koma tsopanotu, ali nkulamulira anthu onse posepose, alembenuke mtima. Mu program yapita icha, tinali kusandula. Masalimo 2, verse 1, kulekeza 12. Pamene timakambirana, ngani yakuti munthu awukira Mulungu. Ndipo lero pa Masalimo 3, kuyamba verse 1. Tilekeza, chapter 4, verse 8. Momwe tiunikeza pemphero la mmawa ndi la usiku. Salimo 3 limatchedwa Salimo la Davide, popeza Davide adatha wa Abisalomu mwana wake. Iyi ndiyo mbiri yomwe ikupezeka mbuku la Samuel chapter 15 ndi kulekezera chapter 18. Ndime imeneyi ikufotokoza zomwe amalingalira Davide mu mtima mwake atathawa ku Yerusalemu pamene mwana wake Abisalomu anamuukira. Nkani iyi ikunena kuti Davide anasanduka kapolo mu mzinda wake wa Yerusalemu, omwe unali kutchedwa mzinda wa Davide. Taonani iye anachotsedwa pakati pa anthu amene amawalamulira. Abisalomu mwana wake anamukira, ndipo anali kusaka moyo wake ngati mmene asakira gwape. Tsono Abisalomu anali ndi cholinga chofuna kuphata tete wake ndi kutenga ulamuliro. Iyi ndiyo inali nthawi yovuta kwa Davide, popeza ndi pamene iye anavutika kwambiri ndi kusekwa mtima. Pamene Davide amathawa, adani wake anali mbali mwake kumamunyoza. Tere Abishai, amene anali mmodzi mwa asilikali a Davide amphamvu, anafuna kubwezera pakupha adaniwo. Koma Davide anakana kuti samenera kubweza choyipa, popeza anali atazindikira kuti zose zomwe zinali kuchitika zinali kukwaniritsa mawu a mneneri Natani. Taonani Natani ndiye uja adamuuza mawu a Mulungu amene ananena pa 2 Samuel 12 verse 11. Mawu akuti, atelo Yehova, taona ndidzakuitsira zoyipa zobadwa nyumba yako yaiweweka, ndipo ndidzachotsa akazi wako pamaso pako ndiku wapatsa mnasi wako amene adzagona ndi akazi wako dzuwa lilide nene. Tsono mwina mwafusa kale kuti panali chifukwa chanji kuti Mulungu azinena mawu amenewa. Yankholi kuti Davide anachimwa kwakukulu pamene anachita chigololo ndi Batiseba ndi kupha Uriya mwamuna wake. Pachifukwa chimenechi Davide sakanathawa chilango chake ayi. Ndiye taonani tsopano kuti mungakhale Mulungu mwachisomo chake wakhululukira Davide, koma akuyenera kukololabe zotsatira za uchimo wake. Tere pano iye wakololadi pamene mwana wake Abisalomu wamuukira. Ndipo sipokapo ayi tikuona kuti adani wake wena achulukaso kotera kuti ali mbali ya Abisalomu, monga mamawu amene tikuwapeza pa 2 Samuel 15 verse 13. Amene akunena kuti, ndipo mthenga unafika kwa Davide nuti, mitima ya anthu a Israeli itsata Abisalomu. Tsono pa mawu amenewa, mwina inu muli kudabwa kuti chifukwa chiyanu anthu ambiri mbiri akutsatira Abisalomu? Yankhuli kunena kuti Abisalomu anali ndi maonekedwe wokongola. Anali munthu wochenjera mkalankhulidwe kake, amene amakhoza kulonjeza wanthu zinthu zambiri zimene mwinaso iye sakanakhoza kukwanitsa kuwachitira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna inu mutsegule maso anu lero. Kuti zimene anachita Abisalomu, ndi zimene amachita aso anthu ambiri amene ali ndi njala ya udindo. Mwaonapo kale anthu ambiri makamaka ndale. Komanso mafumu, ngakhaleso iwo amene afuna kulowa pa udindo mu mpingo. Amachita chimodzi-modzi monga momwe Abisalomu wachita. Koma, amalephera kukwaninitsa kuchita zomwe iwo alonjeza. Ili, likhale phunziro kwa inu ndi ine. Popeza atumikiro ena, amadzaso atavala zikopa za nkhosa. Koma, ali mbulu woopsa. Masalimo 3. Tiyamba kuwerenga verse 1. Yehova, ha, achuluka nanga, akundisautsa ine. Akundiukira ine ndi ambiri. Kani ili pano ikuti adani a Davide achulukati. Mitima ya Aisraeli, adani a Davide ili pa Abisalomu amene ndi mwana wake. Ichi ndi chithunzi cha momwe zinachitikiranso ndi adani a Mbuye Yesu kuti anachuluka pamene Yudasi anadza kumpereka iye. Anzanga, izi zili chomweshi ndi adani ana a Mulungu kuti ndi wochulukadi. Tikunena kuti atumika Mulungu akuzuzika kwambiri ndi iwo amene akutumikira Satana. Tera Davide analira pamene anali kukwera phiri pothawa mwana wake chifukwa choganizira kuti mwana wake weniweni ndi amene amafuna moyo wake. Ndiye pano ndikuphunzira kuti masautso ndi zoopsa ziyenera kuti sendeze chifupi ndi Mulungu ose tikutichotsa kwa Mulungu. Mwanjila ina tikunena kuti chisoni chathu pa uchimo chisachotse chimwemwe ndi chiyembekezo pa Mulungu wathu. Kodi ino chimakuchotsani pa Mulungu wanu ndi chiyani? Verse 2. Ambira amati kwa moyo wanga, alibe chipulumutso mwa Mulungu. Pano pali nkhani yakuti anthu ambiri amanena kuti Davide sapeza thandizo kuchokera kwa Mulungu, kapena amaganiza kuti Mulungu wamutaya. Koma sana mutaya ayi. Kani ili pano ndi yosavetsetseka ukonedwa. Taonani mwina mkudabo kuti ziteka bwanji kuti Mulungu asamutaye Davide pamene wachite chimu lalikulu chotere. Izi ndizoona ndithu inu ndine sitingavetse ayi. Koma chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti ngati Mulungu sanataye Davide, ndiye kuti chitipatse chikhulupiriro chakuti sangatayeso inu ndine. Kutanthauza kuti ngati Mulungu ndi wokonzeka kukhululukira munthu wina aliyense wokhulupirira amene angalape machimo ake lero, akhoza kuchita so chimodzi-modzi ndi inu ndine. Koma sizikutanthauza kuti Davide sanalipe machimo ake. Ndiye ndifuna tiphunzire kuti ngakhale Davide analandira chilango pa chimo lake, koma sanachotse chikhulupiriro ndi chiyembekezo pa Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti pamafunika kuima kuonetsetsa ndi kumvetsetsa ukonedwa zomwe Ambuye afuna ife tiphunzire ngakhale nyengo yovuta imeneyi. Verse 3. Ndipo inu Yehova ndinu chikopa changa, ulemerero wanga ndiwo ndiwera mutsa mutu wanga. Ndifula kwa Yehova ndi mawu anga, ndipo andiyankha mphiri lake loyera. Pano tikuona chithunzi chokoma kwambiri chomwe Davide akuonetsa. Taonani ngakhale iye anali kuthawa adani wake amene anali wochuluka, koma sanayiwale kudalira pa Mulungu wake. Tele taonani pamene adani wake akuona kuti palibe china chilichonse chomuthandiza iye, ndi pamene akukangamira Yehova ndipo akunena mawu akuti, ndipo inu ndinu Yehova ndinu chikopa changa. Mwanjira ina Davide akunena kuti sakudera nkhawa pa zonse zimene adani wake ananena za iye, popeza akudziwa kuti Yehova ali ndi iye. Haleluya. Kani pano ikuti ngakhale Davide anakumana ndi zovuta zambiri, koma anapezabe kuti Mulungu ndi wokwanira muzonsezo. Tele masautso wonse amene anayendamo anamuthandizira kugwada pasi ndi kuzindikira kuti Mulungu ndiye thandizo lake. Oh, haleluya. Kodi ino kondedwa. Muma zindikira Yehova. Ngati tandizo lanu. Pamene muli kuenda mmasautso. 5. Ndinagona ine pasi. Ndinagona tulo. Ndinauka. Pakuti Yehova. Ana ndichilikiza. Sindidzaopa unyinjo wa wanthu. Hakundizinga ine. Ndime ino. Ikuchulidwa. Kuti ndilo pempero la mmawa. Ichi ndi chitsanzo cha pempero lomwe lingayambe nalo tsiku. Nkhani kunena kuti ngakhale David anali kuyenda mmasautso ndi mzigombolera, koma anayikabe chikhulupiriro chake pa Ambuye. Pachifukwa ichi iye sanasowe tulo konse. Kunena kuti sanasowe mtendere umene ukanachotsa tulo lake. Mwenjira ina tukunena kuti David sana sowe tulo. Popeza ana atsamilabe pa malonjezano a Mulungu. Tsono chifukwa chodalira Yehova, David pano. Akunena kuti sadzaopa ngakhale adani wake achuluke motani. Ndiye tafani tsono. Zomwe mkulu wina dzina lake Cromwell adanena. Mkulu uyu amadziwika kuti ndiye wolimba mtima. Tsono tsiku lina pamene amayankha funso. La chomwe shima mulimbitsa ntima. Yadane na mawakuti. Chomwe shima ndilimbitsa ntima. Ndishapukuti. Ndimaopa Mulungu. Osa tikuopa muntu ai. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Kani panu ikunena kuti. Masiku ano. Anthu amanena bodza kwa atsogoleri wawo. Kwa akazi kapena amuna wawo. Anga khalaso kwa makolo wawo. Chifukwa cha manda. Ndiye fundo ikunena kuti ngati inu simungaope Mulungu ndiye ndi chifukwa chake mumaopa munthu. Kutanthauza kuti ngati inu mungaope Mulungu ndiye palibe chifukwa chakuti muope munthu. Ichi ndi chimene anachita David kuika chikhulupiriro chake mwa Mulungu basi. Tiretamvani verse 7 akunena kuti ukani Yehova ndipulumutseni Mulungu wanga. Pakuti mwapanda adani wanga wonse patsaya, mwathola mano oyipawo. Munjime ino, tikuona David akuitanira pa Yehova kuti amlanditse kwa adani wake, amene ndiwo ambiri mbiri, amene so akupezeka paliponse. Tsono ndifuna muone kuti pamene David akutchula kuti Mulungu wanga, akutanthauza kuti ndi Mulungu amene ndi wosiyana ndi milungu ina, uyu ndi Mulungu amene waonetsa kuti ndiye Mulungu wake chifukwa chifundo chomwe wamuonetsa mmasautso. Nkhani kuti monga momwe Ambuye Yesu anayitanira pa Mulungu pamene anali kukhomedwa pa mtanda, wokhulupirira nawonso ayenera kuyitanira pa Ambuye pamene alowa mmasautso. Kunena kuti ana a Mulungu ayenera kukumbukira kuyitanira pa Ambuye wawo kuti awomboledwe. Tsono pamene David akunena kuti mwapanda adani wanga wonse patsaya, akutanthauza kuti Mulungu ndiye wamphamvu amene akhoza kuchititsa manyazi adani wake. Mukumbukira zomwe adani na Yobu mu chapter 16 verse 10. Mmene adani na mawu akuti iwo anandiyasamira pakamwa pawo, anandiwomba pama ndi kunditoza. Nkhani ikuti David akukumbukira zomwe zinachitika Ambuyomo ndipo akupereka pempero kuti amupulumutse kwa adani wake kuti akhoze kuchititsidwa manyazi. Anzanga, ili liyenera kukhala pempero lanu ndi pempero langa okondedwa kuti Ambuye atithandize pakugonjetsa chimo komaso pakugonjetsa mdierekezi. Kutanthauza kuti pamene tipempha Ambuye mwachikhulupiriro ndiye tikunena kuti mano ya adani amene akunoledwa chifukwa cha wana a Mulungu adzathwalidwa ndithu. Verse 8. Chipulumutso cha Yehova. Dalitso lanu likhale pa anthu anu. Mundime ino muli mawu a mtengo wapatali. Taonani kuti David sanaone chipulumutso ngati ndalama monga momwe anthu ena aitenga ndalamayi. Chifukwa ndalama inu mukhoza kuyika mthumba lanu koma mwina ikhoza kutayika. Komaso David sana ganizileso kuti chipulumutso akhoza kuchipeza pa kugwirira ntchito kapena akhoza kuchipeza pa yeyeka ndi mphamvu zake. Iye anapeza kuti chipulumutso ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Kunena kuti chipulumutso ndi cha Mulungu. Ichi ndi chifukwa chake akunena kuti daliso lanu lili panthu wanu, kutanthauza kuti chinali chokhumba chake cha Mulunguyo kuti ateteze anthu ake. Taonani, iye pokhala munthu wankhondo anali kudziwa ntchito yachikopa. Tele Paulo naye anagwiritsa ntchito mawu achikopa pa Efeso 6 verse 16. Ndi cholinga chofuna kulimbikitsa Akhristu kumeneko. Tele taonani akunena mawu akuti, koposa mutazitengeranso chikopa chachikhulupiriro, chimene mudzakhoza kuzima nacho mivi yonse yoyeka moto ya woyipa. Tsono nkhani yonseyi kunena kuti ife okhulupirira timayenda ndi ulemerero wa Mulungu ndi chikhulupiriro, kutanthauza kuti kwa ife timamuona wa moyo Mulungu pamene ayenda ndi ife. Ndiye kukhala ndi chikhulupiriro ndi chiyembekezo mwa Mulungu ndi kumene kunalimbikitsa Davide. Pakufula ine mundiyankhe Mulungu wa chilungamo changa, pondichepera mwandikulitsira malo, ndichitireni chifundo, imvani pemphero langa. Tsono sala limo la ndime ino likuyamba ndi kufula kwa Yehova kuti ndiye pothawira panthu ake nthawi ya masautso. Awa ndi mawu achilimbikitso amene inu ndine timawafuna kawiri kawiri. Tele tavani pa Masalimu 145 verse 18, hakunena kuti Yehova ali pafupi ndi wonse akuitanira kwa iye, onse akuitanira kwa iye mchoonadi. Komanso Mulungu mwini pa Masalimu 50 verse 15 akunena kuti, ndipo undiitane tsiku la chisautso, ndidzakulanditsa ndipo iwe udzandilemekeza. Ndiye mwina nkufusa kuti kodi chifukwa chani Davide akunena mawu amenewa? Yankho likunena kuti Davide anamudziwa Mulungu ngati chilungamo chake ndi woweruza wake wolungama, kutanthauza kuti wokhulupirira wonse ayenera kumudziwa Mulungu ngati wolungama ndipo kuti akhoza kukhululukira machimo awo. Tele ndi chifukwa chake Davide akufuula kuti amumvere pemphero lake. Mwanjira ina akunena kuti Mulungu wake ndi Mulungu amene amava pemphero la wana wake. Mulungu uyu ndi amene wakuza chidziwitso cha Khristu mwana wake, komanso wakuza chidziwitso cha Mulungu. Ndiye pa zonsezi Mulungu amadziwika kuti ndi wachifundo. Anzanga, kodi inu muli nacho chidziwitso cha zonse tanena za Mulungu? Verse 2, amuna inu, ulemu wanga udzakhala wamanyazi kufikira liti? Mudzakonda zachabe ndi kufunafuna bodza kufikira liti? Koma dziwani kuti Yehova anadzipatulira yekha omkondayo, adzava Yehova mmene ndi mfulira iye. Mawu awa kupita kwa Adena a Davide, taonani iye akuwadzudzula pakhalidwe lawo lowukira, ndipo akuwafunsa kuti adzachita choyipa kufikira liti, kunena kuti adzakhala wowukira ufumu wake kufikira liti. Fuso lomweli Davide anafusa aso pa Masalimu 52 verse 1, pamene anaanena kuti udzitamandiranji ndi choyipa chiphona iwe? Chifundo cha Mulungu chikhala tsiku lonse. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi mumadziwa inu kuti fuso lomweli likufusidwaso kwa inu ndi ine lero? Taonani kuti kudzera mwa mawu amwewa Mulungu akudzudzula inu ndi ine kuti chifukwa chani tikuchita mwadaladala kukana chisomo ndi chifundo cha Mulungu. Koma chosangalatsa ndiche kuti Mulungu adava pemphero, kapena kuti adzava pemphero la wana wake. Taonani, pali chitsimikizo chimenechi chifukwa Davide anali atazindikira kuti anali wopatulidwa ndi Mulungu, ndipo ndi chinthu chomwe chinamupangitsa kuti akhulupirire kuti Mulungu adzamva akayitanira pa iye. Nasanga, munthu yemwe anapulumutsidwa amadziwa kuti anapatulidwa ndi Yehova, ndipo amakhala ndi chikhulupiriro pa Mulungu nthawi yonse. Verse 4, chitani chintente ndipo musachimwe, nenani mu mtima mwanu pakamwa panu ndipo mukhale chete. Pano ndiyambe ndi mawu a Paulo apa Efeso 4 verse 26, amene akunena kuti kwiyani koma musachimwe. Dzuwa lisalowe muli chikwiyire. Nkhani ili mundime ino ndiyo ofunika kuivetsa kwambiri chifukwa Paulo sakulimbikitsa mchitidwe pakati pa anthu kuti akwiye ayi koma akunena kuti chifukwa cha nyengo yomwe ife timakhalamo ndizoteka kuti munthu akwiye koma ayenera kuganizira msanga zotsatira zake za mkwiyo wake. Momwe monso salimo ili taverengali likunena kuti adani a Davide ayenera kuchita mantha pamene akupitiliza kuwukira ufumu wake. Kunena kuti pamene akuwukira motere ayenera kuzindikira kuti pali zotsatira zoyipa popeza mmene akuwukira wosankhidwa ndi Mulungu ndiye kuti akuwukira Mulungu mwini popeza ndiye amene analonjeza kuteteza Davide. Momwe monso upungu uwu ukupita kwa inu ndi ine okodedwa kuti pamene tiwukira wosankhidwa wake wa Mulungu tikuwukira Mulungu mwini. Koma pali ngozi kwa yense amene akakamira njira imene watengayo popeza Mulungu analonjeza kukhala ndi kuteteza wana wake. Ndiye Mulungu kudzera musali molomweli akupereka uphungu wakuti munthu akagwa pa chimo ayenera kulingalira mozama nabwerera pakuona zotsatira za uchimwawo. Tereta vani Paulo pa Roma 6:23 akunena mawu akuti pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Verse 5. Yipani sembe za chilungamo ndipo munkhulupirire Yehova. Ambiri amati adzatuonetse chabwino ndani. Weramutsani ife kuunika kwa nkhope yanu Yehova. Panoso pali mawu amene akupita kwa ana anthu kunena kuti anthu amene anawukira ufumu wa Davide. Iye akuwalangiza kuti popeza ndiwo amene ali ndi ulamuliro wa ufumu tsopano mu mzinda ucha wa Yerusalemu ayenera iwo kupereka sembe pa guwa lomwe lili mkachisi pa phiri la Ziyoni. Iyi inali njira imodzi yowadziwitsira kuti iwo anayenera kulingalira mozama ndi kulapa uchimo omwe iwo anachita pakuwukira Mulungu ndi cholinga chakuti uchimo wawo ukhululukidwe. Tsono kuti iwo achite chimenechi anayenera kutembenukira kwa Mulungu nayika chikhulupiro chawo mwa Mulunguyo. Azanga, iyi ndiyo njira yakuti machimo anu ndi anga akhululukidwe. Kunena kuti pamene mutembenukira kwa Mulungu muyenera kulapa machimo anu okondedwa zisangokhala za chiphamaso chabe. Verse 7. Mwapatsa chimwemwe mu mtima mwanga chakuposa chawo mnyengo yakuchuluka zinthu zawo ndi vinyo wawo. Ndi mtendere ndidzagona pansi pomwepo ndidzagona tulo chifukwa inu Yehova mundikhalitsa ine ndikhale bwino. Pano ndifuna ndinene kuti Davide anali munthu ngati inu ndine. Kunena kuti anali kulephera komanso anali kuvutika mu mtima mwake pamene anali kuyenda mmasautso. Taonani Davide anazunguliridwa ndi anthu ambiri osakhulupirira, anthu omwe ndi anthu amtundu wake omwe amamuseka kuti Mulungu sanga muchitire kanthu kalikonse. Koma taonani pano Davide akunena kuti Mulungu wayika chimwemwe mu mtima mwake kuposa zokolola zawo ndi vinyo wochuluka. Kunena kuti ngakhale Davide anayenda mmasautso anaona Yehova kuti anali wabwino kwa iyeyo. Tete pamene tikutsiriza ndifuna ndinene mawu akuti Davide anali ndi chimwemwe mu mtima mwake. Chimwemwe chonga chomwe mlimi amakhala nacho nthawi yokolola. Tete tamvana akunena ndi chikhulupiriro chonse kuti adzagona tulo komanso adzagona pansi ndi mtendere. Haleluya. Taonani Davide akulankhula ndi chikhulupiriro chonse ndipo palibe pamene akuopa chifukwa ali mchiyanjano ndi Mulungu. Wokondedwa anzanga apa ulendo, kodi inu mumapeza tulo pamene mukugona? Mwina ndifunse kuti kodi inu simufuna kumwa mankhwala kuti mupeze tulo. Koma pano tili ndi Salimo, lomwe lationetsa mankhwala athu lokondedwa. Kunena kuti pamene inu muli kuyenda mmasautso, komanso pamene muyika chikhulupiriro chanu pa Mulungu, mumagona tulo, mumagona ndi mtendere ndithu. Okondedwa, Mulungu ndi amene apatsa mtendere, ngakhale pamene tikulowa mmasautso. Lero tilekeza pano chifukwa cha nthawi, koma timasanthula Masalimo 3 verse 1, kulekeza chapter 4 verse 8, mmene timaunika za pemphero la mmawa komanso pemphero la usiku. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Ndiye mmawa uja, pa nthawi ijayo ndikhupewa ndinapemphera, ndipo kumadzulo paliso kupemphera zokoma zolimbikitsa. Tamva Masalimo chapter 3 ndi 4 akusanthulidwa lero ndi mbale Osman Chiramanda mu program ya Tisanthule Bible yomwe imapereka mpata kwa inuyo ndine utite kusanthula buku lopatulika pang'ono kulimvetsetsa ndithu mofatsa. Program ndi apadera ndithu ndikhupa kuti inunso muvomereza. Ndipo tiyamika Ambuye chifukwa cha mwayi umenewu. Kodi program imakudalitsani bwanji? Tidziwitseni potilembera makalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena utumiza SMS 0833500222. 0833500222. Komanso tisaiwale kuti mukhoza utumiza email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndadala zedu ndinali m'modzi mprogramu iyi. Ambuye akudalitseni.